I'm at zenbury.com. Super vibes. Super vibes.
Oh my God. Emirates.
Mangelians. Music. Music.
Hello.
Dear ex, hello. Uzi wenda kuso utenga ugamba. Koti ndiwe amene unaima nane pokonda moyo wanga. Kuna yesesa kuima nane koma osa pambana. Chikoni ndi kupili la komandi na fooka sinapili le mambama. Iwe unazipeleka kutukweza kufa kufela moyo wanga. Mene yanka ni menyela pachipanda kutakulite moyo wanga. Koma pali Mudenzake Palibe Anga nyozenzake Popeza tinakondana 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 Popeza tinayuzana 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 Nga tindala kwa kununuka Universe sapo kumbusa zazana Pano tinatalika Na siti yankula Nangati siti nkakondana Koma vuto sine, koma makolo ako adali ankaza Ani mangi sakafo, atimi tuchipa talanta kumoka hafu chaga Iwe ya kumenya menya, kukoneka panya paka na kunyanya lapo Chikundi chinapita, chomwe ndita pindula ndiku, sindo tupilanga Koma palibe, anga mudenzake Popeza tinakondana, tinakondana, tinakondana Popeza tinayuzana, tinayuzana, tinayuzana Nakumbuka nkani zako, tililimozi ukuti kusangalala Unkataka topa asia, kunamiza natie tisikondaina Unkati nchamu filimu, chikondi chatu, tizanjo ya mubanja Koma sindi nkazi wachi kondi chatu chinga tendi mambama Koma palibe anga mudenzake Palibe anga nyozenzake Popeza tinakondana, tinakondana, tinakondana Popeza tinayuzana, tinayuzana, tinayuzana
www.amadzambiwe.com